Pilau, chama com fome sem pilau. I just want some pilau. Pilau, chama com fome sem pilau. Chama com fome sem pilau. I just want some pilau. Pilau, chama com fome sem pilau. I just want some pilau. Pilau, chama com fome sem pilau. Chama com fome sem pilau. I just want some pilau. Pilau ya mama ni tamu. Mama's pilau is the best. Fika kama kilo tano. You leo ni kona my guest. Leo tukule unono. Wakati wa kufua your mess. Jo tukunjika mkono. Kama unapenda vya spice. Mimi napenda spaghetti chapati. But leo ni natake pilau. Hizo pande za githeri hunipati leo. Najifil kalimau. Wajifil mkalinau. Kau juu kupika. Kuna link in the bow. Ndizi kambao. Kachumbari kibao. Nyama ya kau. Kama hukuli. You gotta get out. Jedi did that. Soma kufumi some pilau. I just want some pilau. Pilau. Soma kufumi some pilau. I just want some pilau. Pilau. Soma kufumi some pilau. Soma kufumi some pilau. I just want some pilau. Pilau. Soma kufumi some pilau. I just want some pilau. Pilau. Soma kufumi some pilau. Soma kufumi some pilau. I just want some pilau. Flavors like butter, miss taki leo. Mini mponi sana sushtuke. Sije ukaenda ni shtaki. Wakani dunga nani mfano wa mshikaki. Pilau si chakula ni pati. Haina hajo vuwe shati. Embe jinjo sharubati. Pilau ndo leto umati. Pilau imejaza mafuta. Sinia ni gemu la futa. Upande wangu minavuta. Kimwamba ngozi usha nikuta. Sikulangi pilau popote. Soma kufomisa mpilau please. Leo niko radhi ni sote. Ita masilaka wote. Jambi kondogo toka popote. Kibiri pilau ni rice. Sisiri pilau ni nice. Pilau hainaga siri. Pilau haina ta price. Kula pilau furahi. Sulize izambulahi. Mimi najua some guys. Paka wapige kawari. But pilau for me upunguza stress na worries. Yeah. Mimi najua some guys. Paka wapige kawari. But pilau for me upunguza stress na worries. Get it.
I just want some pilau.